Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiyar mi hidi be ono e jam hande noga jolleru utu 2014 sappo jeddi yamde jabburi mi sima chabande nay e jeegon le studio tamani maison de la presse mi ngoni bokkar sori woni do kabaruji do petting jara wonto bogi jande to on kumpitita hande dow ko jali e leydi afrique bangi mu hirnage de uddi keri am nenno godude hakkunde mu e leede kurde ngam nyaw e bola o malika dowtani ke sariyaji leede aduna kabbidi e cellal di ena dum hadi dum uddude keri leydi mundi den balde didi ciagal walde gollobe mali de ena president leydi o ena kanyu nelani fa be jida den no gal jidal ana wo an han ko tawe sabimbina kawral godungal hakkunde kanugal wodude hakkunde den no lamu o kanyu e de de do fedde ciagal ko kumi kamin ngaji holi ca kamiyoji kurdi den chakka kati ko enna beta hande den hollitide kaldal di hakkunde gouvernement o kany jagotobe enna faabe kaltida kawaru taje e lampoji be beydena di enna pelle tati murtude de enna ana e jidal wagadugo faabe pewni da dabereji cabimbinoji den be kaldal ngota bangal landingol kawrital gadongal alangeringal enna den be kolliti be dawdi data fayni de wotere e fedde wietende gadjande bisimila modon estijo tama ko jali e leydi afrique bangi mu hirnange de en kala uddi keri hakkunde mu de leydi de nenno den ngoni nenno mauritanie senegal la guinée sierra leone liberia kanye cote d'ivoire fa yo tunisia e tchad mali kanyu tabike sariyaji walde leydi aduna ko den kumani de kundo kundo cellal dum sabi bini leydi di en uddude keri hakkunde mu e leydi fay ngotri kala den ousmane dikko
ko yaltata e nyawbe ko hono toure ndogureedu tuttaade naaji jam waddata rabugol nyaw ebola oms na walobe leydi do o wodi rabaade mabbe ana dalliddi fedda aduna de holliti walobe beeda tinnaade yedude ngureji lewdo nyaw o wondo nelabe oms ana leede do nyaw o woni hande fa gollide laamibe ton yalla golle mum ana yubbo dow dawridal oms subaki hadugol dawi leede kana tawe dawobe be ana cikkita hebde nyaw o naadu ana tajora dum e tawede e dow jokkugol sariya cellal le aduna mali jabaade uddude kerol mum na wadde 40
sakira be tinne nelde miijoji modon e helloji amen Facebook kany Twitter studio tamani di ena on jarama
tamani
balde didi ciagal murtere walde gollo e malinde ena hore jo walde leydi o jaate ndono an han ko tay kanko walde den beete do yakuba katle o wi mahamman al maimour president mali on rani be faabe kaltida e hakkille makko dum ana sabimbina kaldal fudda hakkunde laamu o e mabbe kere ne ousmane dikko
pour nous les
ga amen ga golle o jeengi saba ko man kebi andande temedere fu chapane jetton wombe walde de joppi golle no lati fu yo imaade darta so men tilike e goldo yoppugol golle imaade keddoto e dartede men yetoto e ley yoppugol golle gol ko najji hen kanyo ko najjali no men dartoto ley lanidorde fewde ko warte jonte garaje de sedo e den kaldal wadi hakkunde amen e laamu o wala ko buri dum yaafina golle o minen gondi e landilade dum yaran yesodu
bete hande gouvernement kanyo jagoto mali be puddi jokka hono joddare be lebi batu goto faabe kaldida hono kabaru lampoji be beydena en be ndari yalla gouvernement wana yoppana be hitande ta fom faabe ke balandinaade an han ko tay holliti demmudi be mari ko modandu diri e seku marsa ko kanko mo horejo walde jagotobe sewbe mali be de kede ousmane dikko faa
tamari passere jande de men bandine julabe mawbe kanyi e transiteur en be bete o ministre jawdi leedi men noddi doña e julabe be gonde yido be tilaki minam min jahi kulba faamen pammina laamo o hoyde kono doñen beedu le bato o men kolliti altinere talataare na aral bare semen pamrali me udda mangasiji amen fa kala heba faamu me beedanaama ko men baawa yobudi ko sotteteno temedere fu sodete temettati kala wiyata anda ko waddi
den do pelle murtude en puddi landinanaade jidal karungal waddu alan jeringal na fa be ndawrida e me noddondiri e bato den no fa wagadugo beta hande fa be kaltida ngota memnela asiya kanye em kwaliti wiide fedde wiyetede gaccande en ka abada hontondirta e mabbe sabi de be kaldata goto ben laamu o wodani Umar Waygalo lamdondiri e kejaado mabbe goto biyetede Musa Gatta yerkedo Umar Waygalo
Odon andi ile balde jabbinode mine e menela e HCA e MAA miden gonde yidude dum won to waga duggu to famin jaw yalla hono min gatta min fu min tawde li hakkille goto yalla kaldale kawral puddonongal to Alzito yalla miden jokkitongal min noddino dum won horeje FPR noddeter konta wo min kollitimo koni imad amen le gal kaldale kawral du kanko hore makko holliti wido mo tawde amen hakkille famin fu min tawde le dane watre min kaldo dum won tidalaji gondi li aza wadde di kaldo le kawral kanngal wadde hakkunde laamu bamoko e amen dum won to Alzito
no hulita matamina ma passer wisaji cour di je dokumani de yirwere uddite e region fu e le mali do talki kabidi e mudo an kan ko tawde an kondi e fewnede ministre hagitere kany landinal e balade leydi on ko Ousmane Sy kanko e wota hawre di do yambereji an ngada puddat seguto ena e do hono mama nyambele kanko dum tawama tun kede ne Umar Waygalo fa
le mali est un pays très
mali le di mawni non dum won laminbe jabbinobe fu be daari fa porina dum won leedi ndi fu hono yirwere wadirta le nokko sa di hono nokku di worrino dum walda hay dum wadso min gadi haggitere laamu de famin tuugiro dum min jaa yalla hono min gatta famin gollida dum won hono yimbe la hala nane embe yalla yirwere an wad le leedi ndi fu e mangal mudo dum won imaade amen le ngal kawrital wakkati jono yalla ne min gatta hono yirwere wadirta le leedi
ndi non ana buri yimbe ujunere be nyaaw donateedo ana ko te donateedo kabbido e jijjam den non nang ana ko te nangete do doktoro hitande fu en walde humanide o nyobbe mi anniya faminde yimbe gila den no sappo lewru julee jabbine do en holitido yambere mudum wadi han ko tede bowal kurfina kumin gobo bam ko do en ma holitido mametinda ma landondirte e maire commune o en biete don pekani dana ko ta wiide walde cellal adunar no en kala ana hawjum ana wadi nyawdo haajum mudum kede de Umar Waygalo
l'objectif de cette mad amelle o nyalom fami kokka dum woni himbe labe hakkilaji o nyaw dadi dum wonu mo neddo ronata saraabe mudum fami kokka galleji di kanya himbe labe e jallini di fu hakkilaji fa yotto yo laamu kobbe furdumi kokka dum hakkilaji be jawno be ngatta dum woni yalla o nyaw bonde rejom habe fo itte le leedi di fu sa jeyi o nyaw dadi wakkati joni dum wembi himbe le hewbe fa dum yotto yo dum woni sandu walde abnar Allah ndu fu kumi nindu cialal yo nyaw bonde rejom dum won bembu do doktoroji kanya galleji jalli
et les familles
tamani tamani sejo tamani sakira be ko te region ngaje wiide hul fuko wodan en to bete hande holitide suka be jeunesse kulikoro be jalti yaade kan indirado Boubacar Sade Sy to eno faabe kollita weltare mabbe e do fewdo giggol godugol hakkunde leede noone europe de kany e leedi meden di bangal woldeji lati madum yambere mawle non sabide jeunesse ton oro ngadi finde anan ko te be jabe dabere hul fuko no je anan ko te holitide daranade leedi ndi en e leedi europe ko buri yimbe sahal an o ujunere sahal hono sutunobe gure mu en so kodo yisigaso kanyi kutiala koti ngengaji mudu en kenye gouvernement o kanyi mali o ana kanyi e ASEAN de do walde sandu woni pidi dabere yalla goldo ana han ko te o ana han tabita hotu gol mabbe gol ana be ballirama ngureji hunu fugo cudda maji kanyi kalisiji fayoni kenyin ana buri hono ledde temedi di biyetede hanan ko te resident en kany won ko tuta kay le commune biyetede kulum o ena e hala horeje walde de en kulum ko be ana anniya faabe tuta hunu fu ledde e le region kayo ena kata faabe ba yalla dum nokku ana bawla kirin jenne dum kanyun dum le dum de region moti o kany holitide conseil commune to en dum kambe dum be tuti ko fori ledde temedi joyi bete hande holite batu fuddi kay faabe dabereji hanana koytede dotani sukabe gollintebe lay damaji kangibe ena pie enda noni enda kay kany e service yirwire rewbe kany sukabe landeni odo batu yalla an han ko te dabereji fiyanebe sukabe ena sukabe kanya kutala golliroobe juude be en kanyum keedin tini hunde fundu cialdi golleji mudundi en be ngadi bade walde mabbe ne en biyetende RGAK neno faabe pire dabereji gaddunoji be en nafore mawde neno munye seeda yewtere jan wodi on jaraama neno